Isaiah 33 verse 1. Wo kuwena ochithayo kungachithwanga wena, nakuwo okhohlisayo kungakhohliswanga wena. Lapho uqede ukuchitha uyakuchithwa, nalapho usugcina ukukhohlisa uyakukhohliswa nawe. Verse 2. Jehova, iba nomusa kithi, sihlalele wena, iba ingalo yethu ekuseni njalo nokusindiswa kwethu ngesikhathi sokuhlupheka.
Verse 3. Ngezokuhlokoma abantu bayabaleka, ngokuphakama kwakho izizwe ziyahlakazeka. Verse 4. Impango yakubuthwa njengokubutha kwecimbi, nanjengokuhlasela kwezinkumbi yakuhlaselwa. Verse 5. UJehova uphakeme ngokuba uhlala ephezulu, ugcwalisile iSiyoni ngokwahlulela nangokulunga. Verse 6. Kuyakuba khona ukuqiniseka ngesikhathi sakho, ubuningi bokusindiswa nokuhlakanipha nokwazi ukumesaba uJehova kuyingcebo yakhe. Verse 7. Bheka, amaqhawe abo akhala ngaphandle, izithunywa zokuthula zikhala ngomunyu. Verse 8. Imigwaqo iyize, izihambi seziphelile, isivumelwane saphuliwe, imizi ideleliwe, umuntu akanakekelwa. Verse 9. Izwe liyalila lidangele, iLibanoni lamahloni liyabuna, iShaloni linjengehlane, iBhashani ekamele kuyavuthulukisa. Verse 10. Sengiyakuvuka usho Jehova, sengiyakuphakama, sengiyakuphakanyiswa. Verse 11. Niyakukhulelwa izikhotha ezomileyo, nizale amabibi, ukuphefumula kwenu kungumlilo onqothulayo. Verse 12. Abantu bayakushiswa njengokushiswa komcako, njengameva anqunyiweyo ashiswa ngomlilo. Verse 13. Izwani nani kude engikwenzileyo, nani eniseduze vumani amandla ami.
Verse 14. Izoni zaseSiyoni yesaba ukuthuthumela kubambile abangenankulunkulu. Ngubani phakathi kwethu ongahlala nomlilo oqothulayo? Ngubani phakathi kwethu ongahlala nokunkemuzela okuphakade na?
Verse 15. Yena ohamba ngokulunga, okhuluma ngobuqotho, odela inzuzo yokucindezela, othintitha izandla zakhe ukuze angamukeli imvuzo, ovala izindlebe zakhe ukuze angezwa ngegazi, ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi. Verse 16. Yena uyakuhlala ekuphakameni, izinqaba zamadwala zibe isivikelo sakhe, aphiwe isinkwa sakhe, amanzi akhe athembeke. Verse 17. Amehlo akho ayakuyibona inkosi ebuhleni bayo, ayakubona izwe elelukele kude. Verse 18. Inhliziyo yakho yakucabanga ngovalo ithi, uphi umbhali, uphi olinganisa intela, uphi obalile imbhoshongo na?
Verse 19. Ayakubona abantu abanobudlova, abantu abanokukhuluma okujulileyo ongenakukuzwa, nabalulimi lwabo olunkwintizayo kungekho ongaluqonda. Verse 20. Kepha bheka iSiyoni umuzi wemkhosi yethu, amehlo akho mawabuke iJerusalema, indlu yokuthula, itende elingayokususwa, elizikhonkwane zalo aziyukusitshulwa nanini, nelizintambo zalo aziyukugqashulwa neyodwa.
Verse 21. Kunalokho Jehova uyakuba nathi khona ebukhosini, esikhundleni semfula nemfudlana ebanzi, lapho ngayokuhamba khona izikebhe ezinamaphini, nomkhumbi omkhulu ungadluli kuyo. Verse 22. Ngoba uJehova ungumahluleli wethu, uJehova ungumenzi wethu wemthetho yethu, uJehova uyinkosi yethu, uyakusisindisa. Verse 23. Izintambo zakhe ziyaxega, azinakusiqinisa isiqu sensika yabo, azinakumeneka useyili, khona iyakwabela impango enkulu ephangiweyo, nezinyonga ziyakuthatha impango. Verse 24. Abakhe khona bayakusho ukuthi ngiyagula, abantu abahlala khona bayakuthethelelwa ububi babo.